Yeah, okay. You already know, what we show when you Slender MC. I'm a horror flavor on this one. Introducing King Dario.
Green made it. I know.
Mbere mpaka mukwa cumi nabiri umutima wanje uhora utekereza amadolari amashiringi amapounds n'amayulo yulo ndi rapa kuva kera natangiye nkiri muto nkiri under 13 kurapa nibyo nahisemo mu rwacu bwite ibyivugo guhumuriza imitima y'abantu niyo nzego ndakomeza urwo rugendo sinzigera ndekeraho nubwo nakigurutegenza pfukama hasi gishimana inama uko bwije uko bukeye amaso yanjye nzayahanga nyagasana nyereka icyo giti cy'amatunda akwiriye gusoromwa ndabizi izuba ryo risaka ndetse n'imvura izagwa nyinshi zanjye sinzigera nugama inzozi zanjye zihora mu kirere haba amanywa cyangwa ijoro de riyonje forandoza umunsi uzaba umwe gusa zigicyarira nduhuke banyandike mu bitabo nk'itwari mu bagabo nzakora ibitangaza kwemera bizabagora gusa umunsi nayabonye salut bazazitera
I know one day I'm gonna be a winner.
Imana gusa yashaka umwanzi uyu munsi niba byanze n'ejo ni umunsi sinatutse imana nanjye sinaremerwa yamarira bize neza yuko igihe cyanjye cyo guseka kiri buze kugera yawe umenye umunsi nta n'uwamenya amasaha nta n'umenya iyo bwirageza ariko nje nizeye yuko hose hose ahariho hazaba hasa neza bantu banje mwese iyo muri hose mwe muhumure mukomere mugira imitima ituje si kera n'ejo bundi mbere suno tuziyambura uyu mugayo wambara ibyubahiro niri zina ryanje rizasangurwa mu gitabo cy'abasinziri hita ryandikwa muri capitole tas ku rupapuro rubanje mu gitabo cy'insinzi umubeshi wa shitani nje naremewe gutsinda
King Dario, ushakunyita ikinyagirwa kigito he iki ni mahoro flavor style twe tubikora n'ubushake twijonze nta wasiwasi ntabyo kwihuta byadutwaye igihe cyinshi gusa dufite icyizere ko kuba inyenyeri ibyo bizadutwara umunota rapu niba ari ikizimbe nitwe ba injini y'abandi bose n'abapota hip hop sinjyana ya buri wese niyo mpamvu izina ryanjye narisanze mu gatabo k'aba superstar ashize iminsi mike cyane byitoza gusa uno munsi ninjye nawe icyawugira hino tega amatwi umviriza mic check once microphone niyo ntwaro mu kiganza niyo wariteka rigatoka nje sinzigera nyirekuza
I know one day I'm gonna be a winner. It doesn't matter who I am, where I come from, no matter what, everything is gonna be alright. Tuti yanje turi kumwe aganaka we ndashaka turirimbica rimwe tuzane ibuya everything is alright, it's alright, everything is alright.
Yeah. Yo, Slender MC, green on the beat.